Unit 15. In the game park.
Katika mbuga ya wanyama.
Dialogue first half. John and Allison are in the Serengeti game park, sitting in a safari truck, chatting to Joshua, a Tanzanian journalist, and Robert, the driver. Robert has a keen sense of humour. Allison has been keeping a record of the animals sighted.
Umeona nyumbu wangapi, dada?
1731.
Ulihesabu kila moja?
Kila moja.
Kwa kweli sikuona jambo kama tulivyoona asubuhi. Kila tulikokwenda pana nyumbu. Ghafla walikuja.
Tazama pale.
Wapi?
Pale pale. Chini ya mti.
Mti upi?
Mti ulio mrefu sana. Kuna simba. Wamelala upande wa kulia.
Siwaoni.
Wamelala kwenye kivuli. Mmoja ni mkubwa kuliko wengine. Ni jike pamoja na watoto wawili. Tazama katikati ya kivuli. Mtaona sehemu yenye rangi ya kahawia njano. Ndiye simba.
Ninachokiona ni weusi tu, sioni simba. Twende karibu kidogo tupate kuwaona vizuri.
Sipendi kwa kurupua. Tusubiri kidogo. Ni desturi yao kuamka wakati huu. Labda watamka baadaye kidogo. Tukae kimya.
How does Joshua say, everywhere we went, there were wildebeest?
Kila tulikokwenda, pana nyumbu.
Second half. 2 hours later, in the safari lodge, people are chatting over pre-supper drinks. John seems to have disappeared.
Makala ambayo unaiandika inahusu mbuga za wanyama?
Haihusu mbuga tu. Mada nayo ni utalii. Hii ndiyo sababu nitakaa hapa hotelini siku moja zaidi. Hatutaonana kesho asubuhi. Maana mtaondoka mapema sana. Sio?
Sawa. Niambie jina lako kamili pamoja na anwani yako. Nikupelekee picha ambazo nimezipiga leo. Jina lako nani?
Jina langu kamili ni Joshua Kisinda. Kisinda. Anwani ni hii. Sanduku la posta 2679 Dar es Salaam. Utakapopeleka picha, lazima uandike anwani yenu.
Kwa nini kamera yako haifanyi kazi leo?
Bila shaka, betri zimekwisha. Kwa bahati, ninazo betri spare chumbani mwangu. Nitafurahi sana kupata picha za simba. Hasa, picha ya yule dume alipowaletea wengine mzoga.
Vile vile, nitakupelekea picha zilizopigwa asubuhi, yaani za tembo, nyumbu, pundamilia na twiga, pamoja na ile ya joka ambaye tulimuona karibu na jabali kubwa.
Nitafurahi sana.
Mbona umechelewa hivi?
Nilikuwa nikizungumza na Robert. Yuko nje, anasafisha gari. Nilimrudishia kijitabu chake cha mbuga za wanyama. Mlisoma zile kurasa kuhusu mbuga ya Selu?
Tulisoma ndiyo. Laiti tungekuwa na nafasi zaidi.
Na pesa zaidi.
Basi, mimi nasikia njaa. Twende mezani. Ninyi mnakusudia kukaa hapa baa mpaka saa ya kifungua kinywa?
How does Joshua explain to Allison what the article is about?
Haihusu mbuga tu. Mada nayo ni utalii.
Now, here are two questions in Swahili for you to answer.
Kwa nini John alichelewa kwenda bar?
Alichelewa kwa sababu alikuwa akizungumza na Robert.
Kijitabu cha Robert kilihusu jambo gani?
Kilihusu mbuga za wanyama.
Look at exercise 3 in your book. Fill in Joshua's part of the conversation at the police station.
Jina lako nani?
Say, your name is Joshua Kisinda.
Jina langu Joshua Kisinda.
Anwani yako?
Say, your post office box number is 26790.
Anwani yangu ni sanduku la posta 26790 Dar es Salaam.
Namba ya simu?
Say your phone number is 35602.
Namba ya simu ni 35602.
Unafanya kazi gani?
Say you are a journalist.
Mimi ni mwandishi habari.
Uliibiwa lini?
Say you were robbed that morning.
Niliibiwa asubuhi.
Saa ngapi?
Say 11:20.
Saa 5:20.
Ulikuwa wapi?
Say you were at Kariakoo.
Nilikuwepo Kariakoo.
Uliibiwa kitu gani?
Say you had a camera stolen from you.
Niliibiwa kamera.